Re le lekoko la Democratic Alliance mo masepaleng wa Greater Taung, re setse re itsisitse mokhurutamaga wa tsa pholo Rre Madoda Sambatha ka go sa duelwe ga badiri bao ba ba dirang mo tlase ga Red Cross, ba ba dirang jaaka di-tracers le di-screeners mo di-subdistricting tsa pholo tsa masepala wa Greater Taung. Seno se latela go itsisiwe ke di-tracers le di-screeners tseno gore mo dikgweding tse tharo tseo ba setseng ba di berekile ba bone fela tuelo ya stipend se kana ka 3465 gangwe fela. Mokhurutamaga o tshwanetse go tsereganya mo kganyeng e, gonne go utlwisa botlhoko gore di-frontline workers mo nakong ya coronavirus ba be ba bereka ntle le tuelo, ebile ntle le personal protective equipment kana PPE.